linjila bana luka windiri dum fasluol jowegol yo nyande si utorde yeso donno salo der ngesa alkamari be pukara en mudum pukara en mako itti chameje alkamari be poflide be juude mabbe be jakki farisa en worbe biibe
ngamdume on don kuwa ko tawreta dunga ki nyande si utorde
yesu jabi be
on jangay ko dauda be imbe mudum kuuno nyande fere de welo nawi be na onasi sudu alla o hosi tamseje desanade alla o nyami o hokki imbe mako bobbe nyami ko ne tawreta mede dunganaki hobbe fere nyamugo se liman en tan
yesu besdi wiigo
bi neddo woni jawmu nyande siwtorde
yo nyande siwtorde fere bo yesu nasti sudu wajago yahudu en o fuddi wajingo goddo fere mo jungo mudum nyamo wati don ton modi be tawreta e farisa en do aina to yeso yamditinan goddo nyande siwtorde ngam haabe keba dalila wullago mo amma yesu andi numoji mabbe o wi goddo wata jungo jogo
umma dara chaka yimbe do
goddo o ummi dari den yesu wiibe
mi do jama on dume tawreta meden dungi huugo mbode nga nyande siwtorde na malla huugo hallende hisnugo yonki neddo na malla mbarugo ki
o laari be fu nden o wi'i goddo go
fortu jungo ma
o forti go ngo yamditi wobbe tikki masin be dawri downo be badata yesu to nyande majum yeso wa'i do hosere ngam o wada do'a o wali torago alla jemmare man fu nde weti o ewni pukara en mako o subi sappo e dido chaka mabbe o wi'i be nelabe simon o innimo pierre bo e derdum andire Yakuba e Yohana, Philip e Bartolome, Matta e Thomas. Yakuba bi Halfa, Simon bi etedo dakbudo ndimu ummatore mum. Yahuda bi Yakuba e Yahuda Iskariot mo tammi jambago Yesu. Nden Yesu jippi hosere go be mabbe o dari ha babal. Nuddinbe mo dudbe don ton. Yimbe dudbe be lesdi Yahudiya fu e yimbe Ursalima e yimbe fomonde mayo e yimbe Tirus. E sidon fu don ton be ngari ngam nanugo mo e ngam o yamditina be nyawji mabbe torraabe ginnaji bo ngari be jamditi yimbe fu ngidi memugo mo ngam bawde don gurto ha mako jamditina be fu yo yeso laari pukara en mudum o wi
barka latanto on onon talaka en ngam laamu alla latanto on barka latanto on ono welaabe jonta ngam on tammi harugo barka latanto on onon woyobe jonta ngam on tammi jalugo barka latanto on to himbe ganyi on be dujji on be kudi on be merino on ngam dalila bi neddo che nyande majum iline ngam genari mauni do rena on ha asama ngam kakaji mabbe batno annabo en nane bara non bo amma bone latanto on onon riskube ngam on kebi hayru modon bone latanto on ono harbe jonta ngam on tammi welego bone latanto on onon jalanbe jonta ngam on tammi sunago e woyugo bone latanto on to himbe biyani on boddum ngam bana non kakaji mabbe biyani annabo en fewobe mi do wiya on onon nananbe yam gide konne en modon mbadane waybe on mbodega barkidine nalanbe on do'ane torranbe on to goddo marima ha galangal gotal waylitan mo ngala bo to goddo do hosa ngapalul maada ta had mo hosugo to gore maada bo hokku torido ma hunde fu to goddo hosi ko marda ta dabbitadum kuwana yimbe banno on gidibe kuwana on to on gidi yidbe on tan yettore de no ton ko marbe hakke bo ngidi yidbe dum en to on do kuwa mbodega ha huwanan be on mbodega yettore de no ton ko marbe hakke bo don bada bana non to on don nyamlo be on andi joban on tan yettore de no ton ko marbe hakke don nyamlo marbe hakke ngam be joba be amma ngide konne en modon kuwane be mbodega bila tammago ko dume on keban bar jari dundi on latoto bibbe Allah bangido ngam o boddo ha wobbe e marbe hakke fu late endube bana babirawo modon latori endudo yo takite yimbe wobbe alla bo hitata ko on ta ndo e wobbe kita alla bo do ata on kita njafe wobbe alla bo yafuto on ndokke wobbe alla bo hokkan on o rufa nder jiba modon makka etirgal borgal tiddingal keongal bana rufan ngam alla etanan on be etirgal ngal on etani wobbe be mudum
yeso wolwani be bandol fahin
to bumdo dowi bumdo nabe jido fu be ndoto nder ngaskana jango burata jangino mudum mangu amma jango to timmini jangde mudum latuto bana jangino mudum ngam dume adon lara kudel nder yitere derda amma a hakkilanta leggal gongal nder yitere mada noy a wawrata wiugo derda derdam accumi itta kudel ha yitere ma amma an ayyata leggal gongal nder yitere mada nafikijo wurtin leggal nder yitere mada tawon ha a wawa yiugo boddum ngam a ittana derda kudel nder yitere mudum wala lekki bor girimata bibbe kallude wala lekki kalluki bori mata bibbe bodde lekki fudo anditire be bibbe mudum be tebata ibbe ha lekki gi'e be tebata inna boje ha jajihi neddo boddo do wurtina bodde ga diga siga berde mudum bodka neddo kalludo do wurtina hallene diga siga berde mum kalluka ngam hunduko neddo do wola ko berde ma ko sawi ngam dume ewno to do nyam jawmirawo jawmirawo amma on badata ko bimi on mi sappina on neddo garando ha am nanando hala am jogoka be moy onandi be neddo maado suudu mo wasi ngaska lugguka o joini chabbal suudu mako do tabare ilam wari tarindu amandu do akisam ngamdu mahandu boddum amma nanando wolde am jogata ko de onandi be goddo maado suudu do mbulwuldi bila wasugo ngaska de ndiyam wari tari suudu man lawndu yibbindu fuu.